watu 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 wananena nyuwandu ni mtwala ya miao watu 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 wananena nyuwandu ni mtwala ya miao kaze watata mishi safety amna pembe wako nisipa musa mishende watu watu
Yes, I'm a boy, I'm a boy.